Koti enkulu ebadde etuula eggaba ewadde omusajja Christopher Okello Onyuma ekibonerezo kya kuwanikibwa Kalabba olw'okusanjaga abaana bana ku ssomero liggaba Early Childhood Development Center mu division ya Makindye mu Kampala. Abaana abattibwa kuliko Eteku Gideon, Kisha Agenroth, Ignatius Seruyange ne Ryan Odeke. Omulamuzi wa kooti enkulu Alice Kom Hanji Kauha yawadde Onyuma ekibonerezo kino oluvannyuma lw'okumusingisa emisango gy'okutta abaana bano abana eggaba. Omulamuzi ajunguludde eky'Onyuma okweyita omulalu n'ategeeza nti ettemu lino lye yakola yali eteekerateekera bulungi era ne byonna ebyaddirira byoleka nti ategeera bulungi era ne we yaddiza omusango nga bbiri omwezi guno yali ategeera. Omulamuzi era ategeeza nti mu kwewozaako kwe Onyuma teyeegaana musango gwa kutta baana nti wabula yawoza kimu nti teyakikola mu bugenderevu nti waliwo ekyali kimutembye ejjoba. Omuwaabi wa gavumenti Anthony Jonathan Muwaganya mu kusooka asabye kkooti ewe Onyuma ekibonerezo ekisembayo obukakali kubanga kye kigwana olw'okusaawa obwenkanya eri abazadde abaatirimbulirwa abaana baabwe. Omulamuzi asabye Onyuma abeeko ky'ayogera ku kusaba kw'oludda oluwaabi okumuwa ekibonerezo eky'okufa wabula Onyuma aganye okubaako ky'anyega. Wabula omulamuzi awadde Onyuma amagezi nti bw'aba tamatidde na kibonerezo kimuweereddwa ajulire mu bbanga lya nnaku 14.
Ensonga eno nsindika Okello Christopher Onyuma ku kibonerezo ekya Kalabba olw'okutta abaana bano. Omusango ogusooka Eteku, owookubiri Keisa, omusango ogwokusatu ne Ignatius ne Odeke mu ngeri eragirwa mu mateeka.
And Mr. Okello, you have a right of appeal.